stress. Wasted gang, ma. Toi no care.
Tukitokea area zao ni ma 1-2. We uliza ni mafiatu. Kitharao tunafanya what we want to. Si hapa nasikiza watu. Yo, dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress. Take a guess kwa ichama nani guest. Take a dress, hiyo ni umama at its best. Dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress.
Wanani,
yeah. Take a guess kwa ichama nani guest.
Ati.
Take a dress, hiyo ni umama at its best. Tuyo kwa highway, kuna way ya kuji express. Atuifanyi by the way, kuna ileta vi express. Lirudiana ni kamuacha, saini XS. Liudiana kani acha, nimekua XS. Ati before ni maandress, lazima ni muadress. Nimpin location na geto hakuna address. Punguza yo volume, nguwa ndo ibaki too loud. Watajuaje kijana, ako wasted and proud. Kuna potential kijana mdogo, poteza tension. Tukon rotation na kuna lens manzetu na ratio. Tukituma quotation lazima mta quote kesho. Tuli change formation ni at least to form the nation. Saini koma white, let me just be frank. Na usini bebe light kwanza tukiwa in the dark. Wesi Superman, you are just a normal clerk. Industry mzima kwa mgongo, wa show that I'm back.
Tukitokea area zao ni ma 1-2. We uliza ni mafiatu. Kitharao tunafanya what we want to. Si hapa nasikiza watu.
Yo, dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress. Take a guess kwa ichama nani guest. Take a dress, hiyo ni umama at its best. Dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress. Take a guess kwa ichama nani guest. Take a dress, hiyo ni umama at its best.
Unapiga ronye nye sana cha backing party dera. Naito nani gaze, wacha nkutebela. Lithani we ni G bro, kumbe we ni mwera. Wona piga mothi napa sit na piga wera. Nikitoke area yako ni ma 1-2. Pull up na maguns nimekam na mafia 2. Nimetokea na virusi so tabaki meze capsules. Mafans wataki autograph wanataka tattoos. Wakicho swagi fit you ready mina kwa games. Na watumia wrong pin na wache wakini trace. Kona mchuma ndani ya pori ndo mana anakuaga heavy. Leo sina kantu lakini flow waga wavy. Anacheki tumevunja wanadhani sin mategi. Tegi, tegi. Nikipula beria yako ni ma 1-2. Pull up na virusi sita baki meze capsules.
Tukitokea area zao ni ma 1-2. We uliza ni mafiatu. Kitharao tunafanya what we want to. Si hapa nasikiza watu.
Yo, dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress. Take a guess kwa ichama nani guest. Take a dress, hiyo ni umama at its best. Dameka mesu kitry kuni stress. Fake address kwa mashore wanani dress. Take a guess kwa ichama nani guest. Take a dress, hiyo ni umama at its best.
Take it.